Onani chitunzi-tunzi cha chisanu ndi chinayi. Debora alankhulira Mulungu. Oweruza chapter 4 verse la 1 fika pa 9. Atafa Yoswa, ana a Israeli anachimwira Mulungu. Anapembedza mafano a Kanani. Tero Mulungu anapatsa Akanani mphamvu kulamulira Israeli ndipo anawasautsa kwambiri. Debora anali mzimai wa nzeru amene anali kuweruza mu Israeli. Anthu ankadza kwa iye kudzapempha nzeru. Anayesa kuwabwezera iwo kwa Mulungu wa Israeli. Tsiku lina anayitana Barak, mtsogoleri wa nkhondo wa Israeli, na amuuza nati, tenga amuna okwanira zikwi 10 kuphiri la Tabori. Sisera ndi gulu la nkhondo la Kanani adzabwera kupota nanu nkhondo. Koma Mulungu adzakupatsani inu kugonjetsa pa iye. Baraki anaopa ndipo anati kwa Debora, ngati simupita ndi ine sindidzapita. Ndipo Debora anati, ndidzapita nawe, koma Mulungu adzapasa mphamvu pa Sisera kwa mzimai, ulemerero sudzakhala wanu ayi.